Yesu mukama wange nesigamanyiko silitya balabe bange newe banumba nze okumarwajisa
Setani Yesu akusinga
Oh, Lord.